Follow the rhythm, feel the bass. Follow the rhythm, feel the bass. V-Money be the one on your case. Who be the one on your case?
Correct.
Unaona vile nipandisha juu. Na vile ninavozungusha yeah. Notification come, you liking what you see. Yeah. Is it me or are you feeling my body? Me, I have to wonder. Boy, you must under. Usilete janja janja. What a good pretender. Now it's like I see a bartender. Mwaga pesa upati na mango. Mipango yako ya kishambabo.
Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet. Can I make you sweat, 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 sweat?
Oh, na na.
Wet, 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 wet.
Unaona vile shusha kwa chini. Unaona vile pandisha juu. Na vile navozungusha yeah.
Shigida, maswali mengi kama first date. Nangangana kupigia kwenye first date. Uwa mbu kwa rungu kwenye first date. Staki kuonekana nyumbu kwenye first date. Girl, just string juu ya jinsi you got me. We ananyonga kama Shakira, Copen Presti. Toto na letra drama ka small case. Fungula kukata lawama, so don't test me. Saga, saga, saga.
Unaona vile nipandisha juu. Na vile navozungusha